goobta uu falkaas ka dhacay
adeer markii la soo qabay ragay aad u sharaf meelay leeyihiin.